Mutu Sound.
Kanuka bambanya maganda baba. Na wanda. Ai. Basajja bannange biroji tebikwayo, saza kya donde waffe wali omwana, erinnya lye nabadda n'eddala sikyalimanyi maama. Nabadda obulungi bannabadda basinga babwebunya, kwayingire bbaala maaso ne basimba okwo, DJ byakuba bibayita kubitaata. Nabadda werengere jana wekyakula fesi, werengere jana wekyakula difu, labalaba ejjana wekimanya amaganda, labalabalaba obulungi bwessaza. Nabadda otukula baba, nabadda olirira, nabadda otukula, nabadda nabadda otukula baba, nabadda olirira, nabadda otukula, nabadda osanana. Waliwo abazungu juzi bali mu bezi, eyali ajivuga natunulira nabadda, najjako omukono namukubira jambo, okuzza amaaso ng'emmotoka yefudde. Nabadda omusajja w'eggaali okyatakala n'eggaali, ojja kitomeza nabadda, tujja kuzza mu kutya taata. Nabadda mwabepangapanga n'okukwana n'ekusanga ne nabadda, omutwe enja kubetula mu bibiri. Hey, baba. Nabadda olirira, nabadda otukula, nabadda nabadda otukula baba, nabadda olirira, nabadda otukula, nabadda osanana. Nabadda munnange mbadde wagula bezi, eyokula subalu ndaba kye kikyasinze, tugende ku mwezi tusegulire zeno baba. Obulungi bannabadda basinga babwebunya, bayingire bbaala maaso ne basimba okwo, DJ byakuba bibayita kubitaata. Nabadda olirira, nabadda oliwala, tunuulire ekyana ekyakuba edulesi. Nabadda otukula baba, nabadda olirira, nabadda otukula, nabadda nabadda otukula baba, nabadda olirira, nabadda otukula, nabadda osanana. RIP Mokasa.